yako linahitan. Na hizo chuchu sa sitan. Ni huchalaze kama gitan. Kasi shuka shuka down low.
Demand them, not them a care much me. Fire them, wako kia garena for me.
Yeah.
Drop it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Vile dema na kata kate na katunika kishia waroge. Minda ichapa chapa tuatwa tuka kijano wa Nairobi. Vlana waka waka macho inabidi fnike na nuti. Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadhani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones na unasikizu mekwa mrasta sana. Nadhani utaniweza buda baska zana. A devoted member kwele kanisa ya pasta nganga. So kenyo hiro apantaka. Ni mari mlami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomali uneza kanpata. Yoni pate after pate sindio wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. Anatrack utwakwa kitu tu naona ni mshipa tu. No disrespect minyo jisizi choma picha boo. But if you don't got a booty then samahani sister do. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble hatutaki lala stenje. Isi guli mavado panutembe na kirende. Na hatupendi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo fast minapiga kiras. Red sun homi dimples give me the glass. I'm your promoter si watu nalipwa in cash. The one that sees you rusha rusha tukifika kwa bash.
Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Yeah, mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Down low.
Napenda na vyo wine na vyo kata na vyo bend. Press your body back on me my girl and make we trend. Hard girl I want me but I you me I defend. So pull up on me body rub it up and descend.
Me never have no side chick because you are the main. Cause everywhere me go the girl I follow like rain. No need fi worry cause you me ready insane. Let's on know me dimples with another hand name. Girl just chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl I chuck up the chain. Girl chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, girl chuck 001. Kata, katika girl, kata, katika girl. Kata, katika gal, kata. My gal just kata, katika gal, kata. Katika gal, kata, katika gal, kata. My gal just kata, katika gal, kata. Katika gal, kata, katika gal, kata. My gal just kata, katika gal, kata. Katika gal, red sun and omi dimples.
Kata, 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 kata.
Mpaka chini.
Kata, 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 kata.
Nyonga mpaka chini.
Kata, kata, kata.
Download.